Rise Production.
Ingoma noma. Kepi famba miti taile. Mkali wa show, show. Mkali wa show, show.
Content Records.
Chotu cheze jiki jiki we. Jiki jiki we. Chotu imbe jiki jiki we. Jiki jiki we. Chotu cheze jiki jiki we.
Badrisha Chesa, Badrisha Chesa, Badrisha Chesa, Badrisha Chesa.